King Monster Uganda. Omuna masaka, akitufado. Tunye makakeka, teke mumuti mago. Chimanyi bakurumia bakukabyanga. Amaziga wayu wanga manji na ye. Sirika osangula amaziga go. Yenze mutoga mbuya gala musajyo mama nyomu kwano yenze. Yenze. Mbuya gala musajyo ngategera lafu yenze. Yenze. Mukwano nina. Abasingo bunji bunna baby befela. Mukwano wensuza. Abasingo bunna bunna ani befela. Teka wano omutwego mchifuwa chomo bukabira. Amaziga wenga sangula. Wanga siri kulabya nanaku. Yeah. Kanku yembira kayemba si siri kawo. Kanku lete no mkwana. Yenza bitegera. My baby give. Sigenda kurumia ya deku kobya. Yoku wa mkwano badala tegwa mazima. Kakana na wungu wa mkwano gongu teleke. Mumutima gwange zingu teleke bebe. Kukambu ya gala musajyo mama yo mkwano yenze. Yenze. Ngategera lafu yenze, yenze. Mukwano nina. Abasingo bunji bunna baby befela. Mukwano wensuza. Abasingo bunna bunna ani befela. Baby omukwano gundaga guwomerera nga sweet. Simanya bo bakurumya bali kuchiye. Omukwano gwaffe tekuli bakuyomba. Tekuli bamuya tekwe kuwangala. Kula galabu, kuna uya gala mwansaba kukwayo. Watinange kansumulure, nsa unsumulure. Aba sente kansumulure, nka yuwe yuwe. Ekanjuwe yuwe, nga bano baru minatika. Kula galabu, eyadala. Ogambo ya gala musajyo mama yomu kwano yenze, yenze. Ogambo ya gala musajyo ngategera lafu yenze, yenze. Mukwano nina. Abasingo bunji bunna baby befela. Mukwano wensuza. Abasingo bunna bunna ani befela. Ogambo ya gala musajyo mama yomukwano yenze, yenze. Ogambo ya gala musajyo ngategera lafu yenze, yenze. Mukwano nina. Abasingo bunji bunna baby befela. Mukwano wensuza. Abasingo bunna bunna ani befela.